Man a bad man team. Pass the corrupt on the left hand side. Pony left hand side. Pass the corrupt on the left hand side.
Why? 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 Why?
Wacha kulamba lamba tire, aki unanebisha we. Zimeshika, bridging, ebu pitisha. Shash, shash, shash. Mambichwa, Ziggy, Alejandro, Benzigi. First love wangu ni Ndukulu.
Ni matao na ni mabunda. Watoto vitu tight na wamekonda. Wajanja wako chom ni kugonga gonga. Reporty girl, nodi nodi. Big man kunywa podi podi. Chini ya majiteka toti toti. Unaka spank kisha stick stick. Bi we atare. Bi we daktare. Si ulivunja wangare. Na vako ya kam ni kuseti.
Wai, 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 wai. Vum vum vum, ay! Niko magic adoof, mpararo, akini chiki anatoa, ay! Oro aro, sina beef na mangeos, mawalalo, nina beef na mangeos. Mamtaro, manyonginyo, minyo minyo, finyo finyo, machipo chipo, ginyonginyo, kwa kicho kicho, tipo tipo, wendo maishimo.